Josh MC on the beat.
Ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadde nze akutte bendera abasigadde mumpite na mandera ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadde nze akutte bendera abasigadde mumpite na mandera dazadde mu kizimbe mfuse kabaka katonda yantumye nze mbawe obubaka temunenya wetukidde wano nze yabakira abalala bagamba kati nkola kakira kyuga bebe ebiteeso byaffe tebabifuna abeti mambalo bamukyetuli mulingiza tebapima ndi mutono ate simenyeka dazadde mu marapu yenze omubaka ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadde nze akutte bendera abasigadde mumpite na mandera ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadde nze akutte bendera abasigadde mumpite na mandera dazadde mu marapu nakwata tenda abansala wa freestyles eziramula aboluganda abansala wa mbatumidde sibazoleya abarapa mbatumidde akaseera keninako katono ddala owamalala ye muwalanira ddala nze kabaka mu kuyimba wano ebiriko bafeke rapa tebamanyi kye tuliko andi katola banfuse na mulaasi olaba kati envuga ku mbalaasi namala okugibuka mumpe ku kagaali bugemu ndabe oba ndikwalaali ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadde nze akutte bendera abasigadde mumpite na mandera ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadde nze akutte bendera abasigadde mumpite na mandera fayiro ku meeza njireese sikulimba n'obudde buyise bugirako buno obuugi obuyiise simanyi oba obeera bwayiise bewulira bagamba wagudde amagezi gange ogaggudde simanyi oba obudde bukedde nze nakugamba ofe mu bikadde kabaka walidde mutomujerega taliye nga bano abalala abasiiba nga bali mu malala ne bagirako bino bimpa abaana ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadde nze akutte bendera abasigadde mumpite na mandera ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadde nze akutte bendera abasigadde mumpite na mandera ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadde nze akutte bendera abasigadde mumpite na mandera ndi mumalirivu kanakaza nnyo ndamalako abalala mbasinga dazadde nze akutte bendera abasigadde mumpite na mandera